Ayo, buda rada. Manzesi kumob, mekua missing nini?
Zii katelo. Ebu kwanza shikilia tatu za ushata, jo.
Wazi mzoefu. Alafu sasa, form ni gani, man?
Sa, broski, nimekuwa nikifanya course fulani hapa kuhusu mambo ya customer service. But jo, kuna vitu mingi sijarada fiti.
Ala, izo ni gani tena buda?
Ni kujipanga my friend. Unajua kuna ofisi mob zinadai watu wa customer service na wanataka wase. Saa, ngori no, sijui zile skills nimelearn kazi zitanifanya nipate job. Ama watanitema tu inje, sina formation na hapo jo.
Wa, nakuelewa jo. Juwati ileza benye niko, ni kupambana tu. Hakuna mse alienda chuo, tunapiga tu shughuli. But, ukiomoka man, usini sahau.
Wazi.
Hii, ndiyo hali halisi miongoni mwa vijana. Vijana wengi hujipata katika njia panda wakati wanapata fursa ya kufanya kazi. Kwa kawaida, inapaswa vijana kupata mafunzo ambayo yatawawezesha kupata ujuzi na njia za kufanya kazi kwa ufasaha. Takwimu kutoka shirika la United Nations zinaashiria kuwa vijana wana idadi ya 60% kati ya watu bilioni 8 ulimwenguni. Kwa hivyo, ni kweli kusema kuwa vijana wana idadi kubwa na vilevile wanachangia kwa kiwango kikubwa cha watu wanaoajiriwa au wanaojiajiri wao wenyewe. Ni jambo la busara kuweka wazi kuwa vijana wanapaswa kuwa na ujuzi na tajriba ya kutosha kabla ya kufanya kazi yoyote. Ni vizuri kujiuliza, je, vijana kuwa tayari kabla ya kufanya kazi yoyote inamaanisha nini? Huyu hapa Calvin, mtaalamu wa mambo yanayohusu vijana na utendakazi, anayetufanulia.
So for youth, with youth job readiness, what I would say is that this is the ability of a young person to secure a job opportunity. I mean, they have to possess the right skills for them to be able to secure a job opportunity or to even create one. So again, I have to clarify, it's not only about securing, but also creating one. So they have to have the right skills to be able to secure or create a job opportunity. That is job readiness. So they need to have the skills that make them be competent in those job opportunities. But again, if you look at somebody who perhaps is looking to venture into business, you know, business as well as job, yeah? And not everybody can do business. Not every young person can do business. There are people, you can even give them up to 1 million to start up a business, but they'll still fail. So for such like a person, they will need the business related skills. They will need the right language, you know, the right ideas for them to be able to start up a business and all that. So yeah, a lot is entailed in job readiness, but it all depends with the sector in which somebody is venturing.
Manufaa ya idadi ya vijana nchini Kenya na barani Afrika hayatimizi, kwani theluthi mbili ya vijana wasio wanafunzi hawana ajira. Wakati ajira zinapatikana, vijana mara nyingi hawana ujuzi unaohitajika.
There is a belief that the education system is supposed to prepare us for the job market, yeah? But truth be told, there are those jobs that perhaps you're going to get them as you enter into the job market that perhaps they don't relate in any way to the course or the skills you earned in school. So in that way, it now calls for individual effort for you to earn additional skills, yeah? But as we train the employability skills, you realize that we keep insisting that there are some skills that are going to make you stand out in the job market. And whenever you are not in the classroom, if you're a student, that is, when you're outside the classroom, you need to go an extra mile as an individual to look for additional skills. Because most of these stuff that we come across in the job place, in the workplace or in the job market, some of them we didn't even see them in school as a course or as a skill, yeah? So basically that is what I would say about the trajectory. So it just takes an individual effort people should stop being too comfortable because you have a degree. That doesn't stop you from going to learn other new skills, yeah? So you have to go out of your way. You have to go outside the course, outside the classroom, and learn new skills, additional skills as well.
Ili kupata ujuzi na tajiriba ya kazi, kuna baadhi ya mambo mengi ambayo vijana wanapaswa kuzingatia, na vile vile serikali inapaswa kuweka miundo msingi ambazo zitawezesha vijana kupata ujuzi unaofaa. Chambilecho wahenga, mtaka chamvunguni sharti ya iname. Mikakati mwafaka huwezesha vijana kupata mafunzo.
So some of the skills under the employability skills that we do and see that somebody needs to have is number one, communication skills. These communication skills even helps you as an individual to tell people about the qualifications that you have. You know, we have good people, we have people who are good in class, but they cannot express themselves. So communication is very, very important. Another one is what we call the networking skill, yeah? A lot of people think or tend to think that simply because I have a degree, a job should come looking for me. But currently you see the job market is congested and it is very, very competitive. And as perhaps you're aware, currently we are graduating between 500 and 800,000 students each and every academic year into the job market. So therefore, you need a proper network, be it social media network, be it physical network. You need to network, you need to know the right people. Yeah, and that is what people usually phrase as Kenya is about who you know. I can confirm that is very true. The other skill that we need is emotional intelligence skills. Yeah, you know, we are going to have colleagues, perhaps they have limitations, they have their weaknesses. You know, we are not all equal. So let's assume if a colleague crosses your way, because you lack emotional intelligence, you can't control yourself, you can easily cause chaos into the workplace. And that's why I said, even if you're overqualified, if you have how many PhDs, how many master's degrees, you know, nobody can condone or can be able to entertain such a culture of loose tempers in the workplace. So emotional intelligence is very, very important.
Elimu ni kitovu cha maendeleo na uboreshaji wa maisha ya vijana kote duniani. Kadhalika, imetambuliwa kama eneo la kipaumbele katika makubaliano ya kimataifa, malengo ya maendeleo yakiwemo ile ya milenia na mpango wa utekelezaji wa dunia kwa vijana. Elimu ni muhimu katika kuwapa vijana mafunzo na ujuzi wa kufanya kazi. Kenya inakabiliwa na ukosefu mkubwa wa ajira, huku tatizo hili likiathiri vijana zaidi. Ukosefu huu unahusiana na uwekezaji na uwezo mdogo wa uchumi kutengeneza ajira mpya. Uchambuzi wa mifumo ya ajira kwa vijana unaonyesha kuwa sio vijana wote wameathirika kwa usawa kwa ukosefu wa ajira, na kwamba nafasi zao kwa ajira hutofautiana kulingana na umri wao, elimu, hali ya kijamii, jinsia na asili. Serikali ya kitaifa na ile ya kaunti imeweka mikakati na sera ambazo zinawasaidia vijana kupata ujuzi wa kufanya kazi mbalimbali.
Yeah, so one thing that people hardly notice is the effort that the government has done to set up learning institutions. That alone is an investment in the learning or in the process of preparing somebody for the job market. The government has built institutions, the government has provided security for the institution so that when you are there as a student, you are safe. The other thing is the government even provide meals for high schoolers and all that. So that is that alone is an investment. The government even gives students from higher learning institutions help loan, you know, so that just to facilitate their learning. And it's through that learning, it's through that education that we get to be prepared for the workplace or for the job market. So if you come to think of it, we have never had an internet shutdown in Kenya. whatsoever. And we have content creators. You know, these are people who are working. Content creation is a job by itself. So just by ensuring that there are lenient policies that allows content creators to enjoy the freedom of internet and all that, that is an effort by the government to ensure that there is a conducive environment for businesses to thrive, for people to get employment opportunities. Because we have content creators who are currently employing a lot of people, yeah? And that is creation of job opportunities.
Nafasi nyingi za kazi huhitaji wanaume kwa sababu ya asili yao. Ulimwenguni kote, kupata kazi ni ngumu zaidi kwa wanawake kuliko ilivyo kwa wanaume. Wanawake wanapoajiriwa, huwa wanafanya kazi za ubora wa chini katika mazingira magumu, na kuna utabiri mdogo wa uboreshaji katika siku za usoni. Ulimwenguni kote kupata kazi ni ngumu zaidi kwa wanawake kuliko ilivyo kwa wanaume. Wanawake wanapoajiriwa huwa wanafanya kazi za ubora wa chini katika mazingira magumu, na kuna utabiri mdogo wa uboreshaji katika siku za usoni. Hata hivyo, hili linaweza kukabiliwa kwa kuwafunza vijana, wanaume na wanawake, ili kila mtu aweze kupata nafasi sawa katika nafasi za kazi.
It's just work ethics and also just being aggressive as an individual. I don't really feel like there are jobs that are preserved for males and for females. Because another example is the police service or the forces, yeah? In the forces, in the police service, we have both male and female. And I think that perhaps is the hardest job to do. But the government is always trying to ensure that there is that gender balance in those sectors. So I don't really feel like there is a preserve for female or male, but it's just an ethical issue perhaps in a given industry or the given industries that perhaps still practice that, though it's regrettable that that happens.
Vijana ni rasilimali kuu ya Kenya, Afrika na ulimwengu kwa jumla. Ingawa ukuaji wa uchumi wa Afrika ni mkubwa, kuna haja ya haraka ya kukuza mageuzi ya kiuchumi jumuishi na ukuaji unaotokana na ajira ili kuboresha ubora wa maisha kwa Afrika wote. Idadi ya vijana barani Afrika inakuwa kwa kasi na inatarajiwa kuongezeka maradufu hadi zaidi ya milioni 830 ifikapo mwaka 2050. Ikiwa itatumika ipasavyo, ongezeko hili la watu wenye umri wa kufanya kazi linaweza kusaidia kuongezeka kwa uzalishaji na ukuaji wa uchumi wenye nguvu zaidi unaojumuisha barani kote. Mikakati bora na mafunzo ya kuwapa vijana ujuzi na tajriba ya kazi siku za usoni ni ya maana. Kundi la Benki ya Maendeleo ya Afrika, AFDB kwa mfano, lilizindua mkakati wake wa ajira kwa vijana barani Afrika, JFYA, mwaka 2016 hadi mwaka 2025 katika mikutano yake ya mwaka mnamo Mei mwaka 2016 huko Lusaka, Zambia. Mikakati kama hii ni jambo la kupewa kipaumbele ili kuhakikisha vijana wamepata mafunzo muhimu na ujuzi wa kufanya kazi katika nyanja zao. Makala haya yameletwa kwako na shirika la Fululizo Channel. Kwa niaba ya washirika wote ni mie wako George Kiplagat. Ili kuendelea kusikiliza makala zaidi, bonyeza nambari ya Fululizo Channel kwenye simu yako. Nambari hiyo ni *384*585# au utembele tovuti ya fululizo.com kwa mengi kuhusu namna ya kujiendeleza kimaisha. Kwa heri kwa sasa.